Baby wange, ebyo byolwayo, bankulinda, omutima eno guba gutujja.
Can't get to say, sit down, baby.